Thank you, Lord. Thank you, Lord. A long way coming. Dada. Oh, Dada. Chiuta, Dada. Kudari, Dafuma, Kudari. Dada. Andi fumisi ya Kudari. Thank you, Lord. Amen. Bana beka uko tafuma. Na kubeka uko tikuya. Viungo kwa chiuta. Viungo kwa chiuta. Bana beka uko tafuma. Na kubeka uko tikuya. Viungo kwa chiuta. Viungo kwa chiuta.
I've lost a lot on my way. Through His grace, so much defeat that I had to face. But now I'm winning all through His grace. Oh, said I lost a lot on my way, but I gained a lot through His grace. So much defeat.
Bana beka uko tafuma. Na kubeka uko tikuya. Viungo kwa chiuta. Viungo kwa chiuta. Bana beka uko tafuma. Na kubeka uko tikuya. Viungo kwa chiuta. Viungo kwa chiuta.
Bana beka uko tafuma. Na kubeka uko tikuya.
Beka uko tikuya. Viungo kwa chiuta. Viungo kwa chiuta.